Yesu wala meva ukuze akhonzeke kahle ewu uthi ixo kendlala
kendlala
Yesu wala
meva
ukuze
Thank you.